Sonef STV yo compagnie de transport commune ya wara himbe e jawdele mubben e be jaa le region ngaji Mali di fu kanye e leede yogaji kerindirden e wi Ibrahim Cissé administrateur comptable société o nabgol himbe e jawdele mubben ana beede kebal ana hokka du golle
Sonef hitande 2006 un ko Sonef STV nyiba boko jun o gollobe yo hakune temede tato temede na chopano joyo do tateji leede fuf antide kay min kokka fa laba wokandi kalisi mudu kal barka Allah handi kam min jukiti hinare kabar mudum kebal wahen min kinni dum kabar mudum su bangal dawi karngaji di bama ko do tan ido karngaji number 15 ngeltoji nyande fuf yade tateji kewdi
jara transport kanyundu yo compagnie de transport puddo golle le hitane 2003 sidiki fomba directeur des opérations société o sidiki wi de kebal won o golle le leydi meden di jama mudun hewi ya wara
jara transport
hande hande o jara transport temedo joyo gollobe bangal kebal min jetta Allah kliyambe dum na totino kolare ngonde ya waraji di satudun minen hedintina karngaji karngaji njaltoji le gar bom kodo ko badi chapandu joy ndahuji le kedelindi tagalidi e watu idi olo alqadra o beedoto watu yoga yidun dum hewata
hedde de gollede kuminide ya wara golleji kewdi beedoji yidobere kepal woni kattedi yoga be mburi do mubben be himbe soda sotta en kanyen defo be nyamduji wombe bamako sikaso e kay koltiwide jibaji mubben ana tedda
marché don nduuji ngayamile garlo so jama heewi saato no heewi defa ngay sappo deynalo kafe ngayamile gar so wonugo alburi duubi no kay hande yodi suudu nyibe galle ne faabo dun li am saddaaji sarabe amen wonbe cuudi nyande fofu mi garan yewde gato ina am en kootan dun tawi minen kuyi do ko heba ko alimentation jogi so dawbe keewi yo heewde fa ngay sappo
warabe di compagnie de transport ngaji koltiwide ana beede kebal leydi meden di do yobugol lampoji e usuruji kanon rafinde nago kanye bungul lawi yogaji gaddani o golle tidallaji sidiki fomba e Ibrahim Cissé koltiwide tidallaji mudun ana buyta kebe mabbe
nous sommes comme
tous les sociétés ngaji tidiri non joba usuruji hirande fuf dun non joba la mablaji wadi fuf net tidalla mum jogi yo alhali atidi e kanye rafinde nago jogu ka sato on ya familoji temdere sifa famdi fuf miloji chapande jidde didi sabi rafinde nago o mi bawa yadi tatejdi fuf denno kebal ngal buytige sabi joggo essence bidige
e wi ande kebal Umar Biti Bali lawi kani mojjintinede ko way udintinde mari lawi kewdi o andina kebal be diwide kawrital hani wadede fabe kaltida ko way beedo di yirwere o golle
joue un rôle important
dans le transport na mum sanne ile ya waraji leedi tagalle yibele gnuji mun dum goda ne muya kunde yibele lefu leede de dum ne na jogi nafa bangal yirwere lumboji di dum samna dum kebal golle don da mon hani jati hinade o do kabar bangal wotangul hakilo al hali datidi ko buri kayju batu modo wadede du kabar transport limali danna mem de hala kalati alaji bilidi kabar mudu
holti de wida de na gudo lawi ana hani beedal limali sabi e wi kanan kobe leedi meden di kasaraji lay beede ke wadde arafite dingol sariaji lawi donugol yabbitingol e bonugol lawi dun e nandore mudum woni sababuji di kasaraji